Madudu, Mandugu, Queen Shops Entertainment, the writer, easy. Nakupenda wewe,
nakupenda wewe.
Mimi, usinipeki wewe,
usinipeki wewe.
Mimi, girl, nakupenda wewe,
nakupenda wewe. Nakupenda wewe, basi mami njoo, usinipeki wewe, nakufa na wewe, yeah. Kitengiso na shaka tumbo langu linawaka, kila pembe nimesaka, kimwari nimepata. Aja gani mikuhanya, kwako nimefika kwa uhakika. Kilicho cha gizani najua kionekani, kilicho cha zamani lazima utakitamani. Mradi kiwe cha thamani, kwako nimefika hani. Nakuhitaji mami, tachi mami.
Mimi nakupenda wewe,
nakupenda wewe.
Mimi usinipeki wewe,
usinipeki wewe.
Mimi girl nakupenda wewe,
nakupenda wewe.
Mimi usinipeki wewe,
usinipeki wewe.
Mapenzi si wawili wanasikia wewe wakili kukupenda niko real. Toka enzi za mapenzi watasema watachoka kwa kubebi niko real. Let's shine kwa wakika achanu kadhalika niko penzi niko Nikupil, my baby girl, my baby girl. No limit, now it's love. I can't get enough. I'm so drunk in love. With my lips, me the thrill. I'ma take it to pavilion. One of a million, my million pound girl. Past what we did, all I got now it's you. Baby girl, I love you. Baby girl, oh, I love you.
Me, nakupenda wewe,
nakupenda wewe.
Me, usinipeki wewe,
usinipeki wewe.
Kama
puru, kama puru, hawezi nidhuru. Cheki bako zako, uko juu baby du. Chochote nachotaka tutadu, mradi love yetu iwe top, iwe juu. Msupu achana na visu.
Nikikushika tundu sote, nikianguka mani ukote. Popote, si sote, unapenzi la kidigo. Napenda si udalimu, hata mami anajua. Misi wezi kubagua baby ya uko juu, uko juu. Hata mami anajua, misi wezi kubagua.
Mimi nakupenda wewe,
nakupenda wewe.
Mimi usinipeki wewe,
usinipeki wewe.
Mimi girl nakupenda wewe,
nakupenda wewe.
Mimi usinipeki wewe,
usinipeki wewe.
Yeah yeah, usinipeki wewe. Yeah yeah, nakupenda wewe.
Nishavunjika ndo tunapika na kijiko.